Young in me love me use me use me use me.
Yeah. Axe to the big dad. Mellow music. Conscience du conscience, bi mën contrecarrer kangam koor kese mu xalam jëriñul. Xañ ko no flyam no flyam ci xalas ko Phil Michael. Man kan man mi musibutu moti mom may xol recc top ci jëf fexé na fente fe ci gira wale wala wale yana wund bi gomu rabale top ndaw top tendance taruma telma tardel tartis taku taxaw tarxis tribunal bi teji jël piti bëgg na recc ci kanfam kep ko xañ ko fe xam labarwel ci dak similaire tax tay mënatu fi xam fi gor di sakku gor fi kaw ci japp door sama xalima sen jëf khatim lu neub nga war ko soor ma ngi ci yeen nen mën ta tax man ci yenen yen bina beut ci yeen yanu jibril ci yonan ta barfakal xalmi flashback ci yusufa japp nañ ko rap te teli tuma pousufa kon jaxaluma so may xol dima yene jahannama sa pak bi ngay nam so pare fek jahannama jarul dire sama kanam dem nga ci benen anam sa xalam gum bi dag nda xalam bi sama xar kanam ci katanam la nafsi gi de wan ma yow la man la kan yow la kan suuf ban delul ngir man ko xam jamay kan bangi dekke wote I and I think jakka julli waw setul bu xol bi setul dona in
oh, them like me tell ya this mellow music in any place
yangi mellow music
bomba clap them like me tell ya this mellow music in any place
yangi mellow music
bomba clap them like me tell ya this mellow music in any place
yangi mellow music
Bumba clap them like me tell ya this mellow music in any place.
Young in mellow music.
Bumba clap them like me tell ya this mellow music in any place.
Young in mellow music.
Bumba clap them like me tell ya this mellow music in any place.
Young in mellow music.
Bumba clap them like me tell ya this mellow music in any place.
Young in mellow music.
Bumba clap them like me tell ya this mellow music in any place.